Find my zone gang in the game. It's Manizo on the beat. Nakutovela vupuwa na mazebo.
Mega bass music.
Ako papa batibu shava icheni kuiba tulaba. Basha baona ola kwa nifige fie mfula. Manzonge likulote vana vamfula. Bantu bafulua balua na pepa negu na fuma. So nation waliba badi. Manzonge thagi aliba badastri. Asola tenda kwa gula bagi. We riders junkie forever thugs. Bala sunga poet kwama mwenye jopokea maka. Nebo hasila kupepeka kwena shatala na kanga. Palipine punji shpeneka chenza ponsu memba kambo. Nefesu mandota konga veli na mchiri mwamaka. Mwoni itimpa nempi andesha kupanga. Rinangi shenshi laka leo mwinele saka panga. Wafionzele undelele kapala kapanga. Cheme sana matakopa mulilo kakangwa. Nalishika wishi vechi pala kasa chambeshi. Kapuneno mwuse kumu sambo ifchabefe. Tale papo mwaisha le rapapa chambanshi. Lepe paye ovalolo wishi wambifu. Ako papa batibu shava icheni kuiba tulaba. Basha baona ola kwa nifide fie mfula. Mwenzonge likulute vana vamfula. Bantu bafulu avalua na pepa negu na fuma. So nation waliba badi. Mwenzonge thagi aliba badas. Mwana sasuela tenda kwa gula bagi. We riders junkie forever thugs. La music yaba pamutima. I do this everyday. Shaka pwepo shaka vipo junkie we epini. Wishi bat shava neka twafulanga vena boko. Black or black my glove black kumutwena soko. I'm proud to be a rapper. I'm an African black nigga kuchila na papa. Mashalile kuiba pala bike. Mwesi woku tampa. Elo tapalipo competition. Lupa lumo. You need to focus. Plus kushi wana game ulete. Ashpalile kwa tini mbinifika. Pamwela wambia. Elo ndi andasa lakata. Jimwela wishiwe. Bita palata uchate kela. Kasu woku shanetiwe. Ako papa batibu shava icheni kuiba tulaba. Basha baona ola kwa nifide fie mfula. Mwenzonge likulute vana vamfula. Bantu bafulua balua na pepa negu na fuma. So nation waliba badi. Manzonge thagi aliba badas. Kasola tenda kwa gula bagi. We riders junkie forever thugs.
Ni money zone gang. Tete mungwa nshe olo mwinge satin. We tryna live a life which my nigga you deserve. But they bopali ene si kumino kuli skev. Televo unga penye na ko. No mesi tupa ya ma rubber mentally. Elo na physical. Tokwata bakapu ya mashido. Wakonte na umoku wesha ni furu furu. Tule ishe mpepo tatoba ati ni musam. Elo ama bazi tuponya finger wasam. Kuso unga dropa nishi wishi be iboom. Elo ama rubber kuba washa fe kwa tini boom.
Ako papa batibu shava icheni kuiba tulaba. Basha baona ola kwa nifide fie mfula. Mwenzonge likulute vana vamfula. Bantu bafulua balua na pepa negu na fuma. So nation waliba badi. Mwenzonge thagi aliba badas. Hasola tenda kwa gula bagi. We riders junkie forever thugs. Ako papa batibu shava icheni kuiba tulaba. Basha baona ola kwa nifide fie mfula. Mwenzonge likulute vana vamfula. Bantu bafulua balua na pepa negu na fuma. So nation waliba badi. Mwenzonge thagi aliba badas. Hasola tenda kwa gula bagi. We riders junkie forever thugs.
Toli kebidaba mwafika kasanda station. Bafana bama ziba ndafe manzo neko nation. Elo